on Zion. Yeah. In Mecca.
Yo, Sachi, Chimpanzee.
Sango bakola, 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 chete. Sango bakola.